Moka wefwe okulwanyisa obwavu mu bannayuganda, ekitongole eki Poverty Alleviation Department PAD mu bufunze kigabidde abatuuze b'erwengaju. Modo Village mu disitulikiti ye Kabalole ente zinusubulayo okubayambako okwekulaakulanya nga kuno babaweereddeko n'ensigo ez'enva endiirwa. Bino bibakwasiddwa omumyuka wa RDC we Kabalole Frank Niwasaba nga alina abakwanaganya pulojekiti eno mu bitundu ebyo okuli Josephine Kichoncho ne Chrysantha Mbabazi.
We encourage them to embrace the zero grazing culture, which yields more within a very short time and will increase on the household income.
Kulirenzi janjaba yebisoro ku district Dr. Kusima kwe din tugume abangudde abaweereddwa ente zino ku ndabirira yazo ejjo kubayambawo kufunamu omuli n'endiisa era n'abasaba okwesa abasawo abalina obukugu.
Is a good breed. Tubahere obutunduzi, tubahere quality. So leo taandikira
ye Kichoncho asabye abalunzi okweyunira ennunda ey'omukiyumba nga ejjo okubayamba okuzifunamu.
Tuwadde abantu ente 2 mu emu nga ziviiridde mu poverty.